Tibor Nagi ni Ameriki jamana aka farafina ko unyabubuga ministry dankan alika la selila ani viwe mwoka barusigi o sense ya ayiraka fo.
Oftentimes it's assumed that you
wakati dola soba miriko Ameriki jamana be fanga sinamaton chebou deme farafina jamana uka kalataw u sense chenire rela wanden sinsin akumaka krenkire yala ku Ameriki jamana te chebou siko kroma du kalata fusila ambe chebou kele mundeme o kalata kechugo ya drondi ambe fe asake kalata mukera jelenya wa ambe wuliwili dake jamana uma za kalata ke chugo ya jelen konunala ante ajago ya jamana sika uka jamana sariya sumba u bulchugo ya ku uyeleme ankama ni abora ku kalata ta jelenya kono ni jamana sariya sumba akanga kafale ulu de bofo
on dati
do kalata ku fusila ka chobodo deme walma ka doche ni kalata tuguya jelendo adamakakan chebo bela anini kalata kera chien konnala wani wali adamakakan Republic Democratic du Congo jamana ufenela wa ambe faka ninde ye inafo dunia kurukara jamana ufene be faka ninde ye Congo jamana deun aure sakube kauka jamana nyemokura uchugandi
next leader.